man Juju on the mix.
Mwanangu si unaona, si unaona ulichokifanya, si unaona, si unaona mezingua sana we, si unaona, si unaona ulichokifanya, si unaona, si unaona mezingua sana. Kweli fazila mfazili mbuzi, utakunywa mchuzi kuliko binadamu, mwisho wake mauzi. Ameniona mimi chizi, mshamba mduanzi, kaleta zao usisemi sana, bora nisizi. Kweli siki siyo mwana, halivyo kuja mikono akileka nyuma. Alijifanya mwema sana, kumbe sikujua moyoni ana yake njama. Kweli siki siyo mwana, halivyo kuja mikono akileka nyuma. Alijifanya mwema sana, kumbe sikujua moyoni ana yake njama. Ila kaleta salau,
kichizi, kichizi,
anajikuta amepanda dau,
kichizi, kichizi,
mbona mwanangu kanisahau,
kichizi, kichizi,
dada ameleta usela jau,
kichizi, kichizi.
Kweli tenda wema wende zako, usingoje shukrani, wanakumbuka fazila chache, wasokumbuka zine tisini. Mtenda mabaya malipo, hapa hapa duniani sini, pipo tutasoma na kama sio leo hata mwakani. Nakupejau, we mwenzangu nikipata unanuna, mbona zarau, we ukipata gamina kusobo na kupanda dau. Kidogo mwane tunatutuka na unatona nyau, menda longi doma nana kuchara, ila kaleta zarau,
kichizi, kichizi,
anajikuta amepanda dau,
kichizi, kichizi,
mbona mwanangu kanisahau,
kichizi, kichizi,
dani ameleta usela jau,
kichizi, kichizi.
Mundiba hida na mwanangu mjerumani, iyapa nyengine senjele na dodo kizidani. Mwanangu basi madawa mkali, Sun City na buleti ya mkali, baba maili ndo shoge msomali, yombo makanga ebeni alisina mdoli.